Ezinzulwini zobusuku ndihamba ndibhathuza ndifunana nale nyuku. Esh, andiso sikhova ndikulova balam lebalam aliyontsomi alinobaliswa nangugoko. Ezinzulwini zobusuku ndihamba ndibhathuza ndifunana nale nyuku. Esh, andiso sikhova ndikulova balam lebalam aliyontsomi alinobaliswa nangugoko.
Once upon a time I was a kid who used to have everything, cause I used to have mother and father who used to give me everything that I need. Isweku number one, ichomu number two, ndifunwa ngamacheri ngapha nangapha. They used to treat me like a king in this jungle, njalo ngeFriday nxa siphuma isikela namagenge. We used to hang up there emagunyeni noAmanda, sishaya irapa kodwa jumpers ngidla noYolanda. I didn't even knew ukufa kovakashele lami ikhaya, and it is what it is. Kufa ndina I hate you, unthathela bazali bami boy too. Londi ndenzulova ngoba ever since ndingena bazali mbethakele njengegrain ephuma esporweni. I quit esikolweni ndazamkelela izono zotshaya insango namahumshe koneni. Iteki ndenza ivampire cause endizenzayo ubusuku azibonakale kukhanyeni. Bawo ndiyakucela please unthelekise nokufa, if ndiluzile ndizobe ndifuza umama notata.
Ezinzulwini zobusuku kudala ndibhadula ndifunana nale nyuba. Yo, andisoskova ndingulova ibalam libalam aliyontsomi alinobaliswa nangugoko. Nam ndiyavuma ndikhule nzima cause I never had a dime in my life. That was because they shot him so that everyone could notice. Everyone was there mhla idime alifakwe boxing age. That was the day I started using drugs. Hennessy was there for me sendiyibona njengomfazi. Ey, I know it's hard to believe ngoba ingathi ndibalisa ifilim. Ezintwana zincibilikile, sweet life, you are a spoiled brat, bhetele ume kude kum ngoba soze undikhole ulife ukuthi ungamahlande nyuka. Le nto yintlungu, akusekho nosizi, akusekho nezotshomi ezi bezikunika igoni. Ey, this life, I don't fake it, it is real. This life, ey, this life, it is real. I don't fake it, I'm the real in this life. Yo. This life, I don't fake it, it is real. This life, ey, this life, it is real. I don't fake it, I'm the real in this life.
Yeah.
Yo.
Ezinzulwini zobusuku ndihamba ndibhathuza ndifunana nale nyuku. Esh, andiso sikhova ndingulova balam lebalam aliyontsomi alinobaliswa nangugoko. Ezinzulwini zobusuku ndihamba ndibhathuza ndifunana nale nyuku. Esh, andiso sikhova ndingulova balam lebalam aliyontsomi alinobaliswa nangugoko.
Yeah, it's Didio Lotion. Vaya no Nora.
Ezinzulwini zobusuku ndihamba ndibhathuza ndifunana nale nyuku. Esh, andiso sikhova ndingulova balam lebalam aliyontsomi alinobaliswa nangugoko. Ezinzulwini zobusuku ndihamba ndibhathuza ndifunana nale nyuku. Esh, andiso sikhova ndingulova balam lebalam aliyontsomi alinobaliswa nangugoko.